Allo, Woody Dinner, support.
Black Market Records.
Mr. Nan.
Hey, yo, Clama. Feel yo.
My baby na my chaji. Bad girl is pedi na my malis. Summer bunnies, niko na sukari. Sugar mummies, wako na maziwa, chai ya fahari. Check mbota clean, for sabling. Shingo, toja bit shorter. Bosho mali safi niliosha. Top shorter, top shorter. Jay zangu nikaza okocha. Yo, kutoka tau hadi ocha. Top shorter, top shorter. Yo, tunazikata kama shota.
Kolabonare, cheki vile nalipuka. Tuko na mana joo, sahi tumeharibika. Hadi teacher, banga zinawatisha. Natunisha madoba zinararua speaker. Ah, top shorter kijana aliyomoka. Yogala na ni round juu niko na big nyoka. Stick proper na piga kuna kuchoka. Nakuza kukaf nikitap na kutoka. Wanauliza nilitoa wapi huda. Jomi kwa gambad nilicheza tuna luga. Anaku kudim kona zoza na mabuda. Tuko juu ya steam tunakata dia luta.
Check mbota clean for sabling. Shingo toja bit shorter. Bosho mali safi niliosha. Top shorter, top shorter. Jay zangu nikaza okocha. Yo, kutoka tau hadi ocha. Top shorter, top shorter. Yo, tunazikata kama shoka.
Leo niko na rende, chude zetu bado gende. Tulino wawembe, tutakatika watete. Mimi bila ngwete, nkama chanda bila pete. Sete, si mama alafu si pepete. Top shorter mgonjo anoneshwa dokta. Hazishugi zikianguka unaziokota. Gode mbili mkofu ikona kama nota. Hi, na hii napiga uneza katoroka. Mapenzi kwangu hesabu ya minus. Tuko magic kushinda luku ya designer. Zinalipuka kama bomb haina timer. Top shorter tuko mbele kwa yo lineup.
Check mbota clean for sabling. Shingo toja bit shorter. Bosho mali safi niliosha. Top shorter, top shorter. Jay zangu nikaza okocha. Yo, kutoka tau hadi ocha. Top shorter, top shorter. Yo, tunazikata kama shoka.
Mikono juu shida zote bye bye. Manzi ukini daisi mina kam sai sai. Tuli achanga ma green sai tunapiga white. Leta vitu konki west taki malight. Top shorter kama dema meokoka. Top shorter msania meomoka. Top shorter nimeekelea joka. Niko kadi cheki venye sai tunazoza. Wanabonga tunazidi kusonga. Niko jaba kejani nikichonga. Zimeshika mavela nimechoma. Top, 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 top shorter.
Check mbota clean for sabling. Shingo toja bit shorter. Bosho mali safi niliosha. Top shorter, top shorter. Jay zangu nikaza okocha. Yo, kutoka tau hadi ocha. Top shorter, top shorter. Yo, tunazikata kama shoka.